Erinya lya Yesu dungi eri akiriza lisangula mazigage limala wokutya liteleza no moyo gwe linyige biwundu yemele yomu yalera liwumuza koye kwenzimbe njuu yange liekwa nikeli tagwamu emirembe jona okufuwa kwange kwona tekuwa